isibindi siyinto ehlukile engajwayelekile. Siyasithusa kwabanye abantu, sonke siyasifuna. Sesithanda ukuba abanye basicabange njengabantu abanesibindi. Kodwa khona kunjalo thola ukuthi into esingafuni ukuyisebenzisa. Ngoba la kusuke kudingeka usebenzise isibindi sakho, usuke wazi kahle, usesikhathini la khona kunento embi eyenzeka kuwena. Angikubingelele, phinde ngamukele futhi engosini eFresh. Ngingusibalo BT wakangema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Hlobo sami, ngakubuza namhlanje ukuthi ubuyise isithombe ngengqondo somuntu omaziyo onesibindi empilweni yakho. Umuntu omaziyo uthi sezimnethe kwaze kwadlule inselelweni ezahlela wonke umuntu. Kodwa uthe khona kunjalo, waphikelela, wangahlehla, kwaze kwaba sekupheliseni kwevivinyo futhi zaphela esengongcono kakhulu kunakuqala. Ubani lo muntu empilweni yakho? Futhi uma bengathiwa sebenzisa igama elilodwa kumchaza, lelo gama belingathini? Elam, belingathi ngiyamhlonipha. Iqiniso lelo, anginjalo? Siyabahlonipha abantu abanesibindi, futhi isikhathi sinye asiyiboni ukuthi singaba naleso sibindi abanaso bona. Ngakho, yini ngempela isibindi? UMartin Luther King Jr. usibeka kanjena yena. Isibindi, isinqumo esingaguquki sengaphakathi kuwe. So kuya phambili ngisho kungane ikhubekiso engakanani nezimo ezesabisayo. Angisho ukuthi leso sinqumo sengaphakathi kunzima ukuba sime ikhathini lakhona ubhene ikhubekiso nezimo ezesabisayo. Ngicabanga ukuthi uyangivumela kulokho ngithi. Ngakho pozo sithathapi. Ungasibamba kanjani ikhathini lakhona uzwa kuheleza umoya emathunjini kodwa kumele futhi ube naso isibindi. Amahubo 27 verse 14. Lindela uJehova uqine inhliziyo yakho imisibindi yebo lindela uJehova kunezinto ezimbili zokuqashelwa la okuqala lelo gama lindela ngokomsuka wolimi lwesHebheru lichaza ukulindela ngokubekezela ukuthemba enkosini ngokomuzwa wokukholwa kunento ezokwenzeka ebese kwesibili engikuthanda kakhulu uqine inhliziyo yakho imisibindi. Imisibindi hawu isitholaphi? KuJehova. UNkulunkulu wakho uyinkosi yamakhosi nombusi wababusi futhi ukulungela ukuthula isibindi enhliziyweni yakho. Okwakho lindela yena bese umisibindi isibindi esivela kuye. Yilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungathandabuza ukusithinta uma ufisa ukusithinta. Siyathokoza ukuba sithathe ucingo lwakho. I-WhatsApp number yethu ithi 067-706-0077. Ngiphinde 067-706-0077. Asiphinde futhi sihlangane ngokuzayo kule ngosi emsakazweni wakho.